Gichele gonke gonke nga wena wahlulu thando lwami nginike lonke lokho thando lwakho wena wahlulu thando lwami ngoba wena uthandiwe lapha futhi kimi ukhethiwe lapha thatha nalo thando lwami lwami lonke Koba wenu tandiwe la Futi imu kutiwe la Tatanalo tando lwami Lwami longe Ungibona ndihlale ndingumile Ndihlale ngicinga ngawe Ngihlale ngijabulile Nokuba isithando sami Ungibona ndihlale ndingumile Ndihlale ngicinga ngawe Ngihlale ngijabulile Nokuba isithando sami Ngoba wenu uthandiwe la Futhi kimi ukhethiwe la Thatha nalo uthando lwami Lwami lonke Ngoba wenu uthandiwe lapha Futhi kimi ukhethiwe la Thatha nalo uthando lwami Lwami lonke
Ayintoni yamanzi thina sohlukaniswa ukufa asikhohle into zomhlaba umntana nomuntu akukholula okwami okwakho uthando yebo namaphupha bamba inhliziyo yami sithize sonke okwamajuba lapho engiphuma khona bathishelwa ngamanga cha nyaphika ntombi iqoma ngamanga khohlwa shene lophele ekuseni makuwela amanga liphila ngaphaka nhliziyo yami kuwinamandla mntana nomuntu buhle bomhlaba buzwa kuwo igawulo esizweni leyo nduku enhle ibonwa kuwo siphalaphala ilanga liphuma libukwa kuwo ingqondo ingalahle enhliziyo yami
Ngoba wenu uthandiwe lapha Futhi kimi ukhethiwe lapha Thatha nalo uthando lwami Lwami lonke Ngoba wenu uthandiwe lapha Futhi kimi ukhethiwe lapha Thatha nalo uthando lwami Lwami lonke Ungibona ndihlale ndincumile Ndihlale ngicinga ngawe Ngihlale ngijabulile Nokuba isithando sami Ngibona ndihlale ndincumile Ndihlale ngicinga ngawe Ngihlale ngijabulile Ukuba isithando sami Ngoba wenu uthandiwe lapha Futhi kimi ukhethiwe lapha Thatha nalo uthando lwami Lwami lonke Ngoba wenu uthandiwe lapha Futhi kimi ukhethiwe lapha Thatha nalo uthando lwami Lwami lonke Sekho kaningi ngihambe ndima yothatha Kodwa angizange ngambona ofana nawe Kuwo wena uyazi obani ungishaya ngaphakathi Ngivele ngizule ngimamatheke mangona wena Kuwa wena uthandiwe lapha Futhi kimi ukhethiwe lapha Thatha nalo uthando lwami Tatanalo tando lwami Lwami lonke Ngoba wenu uthandiwe lapha Futhi kimi ukhethiwe lapha Tatanalo tando lwami Lwami lonke Ungibona ndihlale ndincumile Ndihlale ngicinga ngawe Ndihlale ngijabulile Nokuba isithando sami Ungibona ndihlale ndincumile Ngihlale ngicinga ngawe Ngihlale ngijabulile Ukuba isithando sami Ngoba wenu uthandiwe lapha Futhi kimi ukhethiwe lapha Thatha nalo uthando lwami Lwami lonke Ngoba wenu uthandiwe lapha Futhi kimi ukhethiwe lapha Thatha nalo uthando lwami Lwami lonke